abo abampala n'olwange balabye kuba nalondo oyo sirikyusa mwoyo ano bekiruma bayiyo okutulemya temumala biseera sijja kumukyawa ebyo ebyokerwa nkumu naye sifayo bali ku byabwe nze sirikyusa mwoyo bategana emitego bansuule mu tabu ng'obujja ne kuba bibasukiridde bampala nawulo mwana ate omuwala yasima yekka bangi bamufayagaana yayagala nze ate samuwalupiya yabalekawo bwato nasalawo abeere wange abandi temunyiiga ekiruma ndaba nfaafa bwe mubiveeko temumala biseera abo abampala n'olwange balabye kuba nalondo oyo sirikyusa mwoyo abo bekiruma bayiyo okutulemya temumala biseera sijja kumukyawa ebyo bye bapanga okutulemya nkumu tebiikanga nze siwuliriza batuuka n'okuyiya obusongasonga bampayire omwana akyawe bampala nawulo mwana ate omuwala yasima yekka bangi bamufayagaana yayagala nze ate samuwalupiya yabalekawo bwatyo nasalawo abeere wange abandi temunyiiga bekiruma ndaba nfaafa bwe mubiveeko temumala biseera
Yeah.